murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku matora mu Rwanda, amatora akomeje kwitegurwa asigaje iminsi 2 gusa. Ikaze mwese rero muri iki kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nongere mbaye ikaze mwese abo turi kumwe. Nkuko nababwiye dutangira, uyu munsi turavuga ku matora, turakomeza kuvuga ku matora ya perezida mu Rwanda. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Gasamagera Werarisi, ni umuvugizi w'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi mu Rwanda. Turaza rero kubaha umwanya muganire, cyane cyane abari hanze y'u Rwanda, mwamwifuza kumenya aho ibikorwa byo kwiyamamaza bigeze nuko birimo kugenda. Abari mu Rwanda namwe mushobora kuza kuduhamagara mukamwungana cyangwa se mukabaza. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara, yacu ni 202-441-931. Mushobora rero no kuza kutwohereza kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp kuri iyo nomero, inomero zanyu tukaza kubahamagara. Umutumirwa wacu turacyarimo kumushakisha kuri telefone, ashobora kuba akiri mu bikorwa byo kwiyamamaza, byo kwamamaza umukandida wa FPR, ubwo mukanya nitumubona turababwira. Nkaba rero nagira ngo mbibutse ko abakandida batatu bakomeje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda kuva kuwa gatanu tariki 14 ukwezi kwa 7. Abo bakandida ni Perezida Paul Kagame w'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, abandi bakandida ni Frank Habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Hasigaye rero iminsi 2 ngo kwiyamamaza birangire, kuko itora rizaba ku itariki ya 3 y'uko kwezi gutaha kwa 8 n'ejo. Abari mu Rwanda rero bazatora bo kuwa 4. Ijwi rya Amerika ryahaye ijambo abantu batandukanye ku byerekeye aya matora, ryavuganye n'abandi bakandida batemerewe kwiyamamaza n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ryavuganye kandi na babiri mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo kwiyamamaza. Uyu munsi nk'uko nari mbibabwiye, twatumiye umuvugizi w'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi, ni Bwana Gasamagera Werarisi. Mukanya rero ubwo nitumubona turaza kumuha ijambo abaganirire, ababwireho ibikorwa byo kwiyamamaza bigeze. Ubwo turaza kubaha umwanya rero mubanze mugire n'icyo muvuga, ariko mukanya reka mbanze ijambo umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika wifuza kugira icyo avuga. Musabye Imana turi kumwe?
Turi kumwe.
Ye, urahagana hehe?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda hitwa Kirehe.
Kirehe mwifashe mute se?
Kirehe turi aho, akazuba ni kinini mu bihe bindi mu Rwanda tuba dufite impeshyi.
Nuko mugezeho se ibikorwa byo kwiyamamaza umukandida, abakandida banyu, abo mushyigikiye, mubigeze he?
Bo ibikorwa byo kwiyamamaza biragenda bigana ku musozo, biragenda neza nta muvundo. Hirya no hino mu gihugu barimo bariyamamaza mu gace kacu cyane cyane, urabona ko rwose ni ibikorwa bikorana umutuzo, abantu barabikora n'ibyishimo biri hejuru, ukabona rwose birashimishije, ndetse ukabona ko buri wese buri ruhande rubona rwiteguye intsinzi.
Buri ruhande rurimo kwiyamamaza rwiteguye intsinzi.
Ewe rirohande te urabona nyine tuvuge urabona dufite abakandida ni batatu. Harimo umukandida wa RPF Inkotanyi akabamo umukandida ugenga Philippe Mpayimana akabamo na umukandida uhagarariye Green Party Dr. Habineza. Urabona baraza bakavuga imigabo n'imigambi yabo ariko mu buryo bw'umwihariko ukabona nyine hariho impande zimwe zikomeye nk'urugero nko ku ruhande rw'umukandida wa RPF Inkotanyi abaturage baba ari benshi cyane baba ari benshi cyane bavuga bati dore ibikorwa yakoze kandi koko iyo utembereye mu gihugu nawe urabibona bakavuga bati dore ishyaka ryacu ryakoze ibi abaturage rwose bakitabira ari benshi mu mutuzo ntawuhutazwa
nuko ni byiza. None iyo urebye urabona bagaragaza aho bahagaze mu mukandida bazatora baraza bakumva abakandida bose hari icyo wumva bagenda bavuga nk'uwo bazatora?
Yego birumvikana ntibabura kugaragaza ibyiyumvo byabo baturage abaturage niba bavuye kuvuga ibitekerezo by'uyunguyu cyane cyane ko baba banabizere gaye ese wowe nko mu gace dutuye ubona bakavuga bati ariko RPF iyi ngiyi yadukoreye ibi dore imihanda dore amashanyarazi dore amashuri uburezi kuri bose dore ikibazo cyari kiko cyane cyane cy'impunzi dore ikibazo cy'impunzi gisa naho cyakemutse abanyarwanda bari hanze y'igihugu baratahutse kandi niba batoranye ntibagira bate nuko bakavuga bati twegeze ukumva uruhande runini bati twe tushobora kwerekazamo
ariko hari abakiri hanze hari impunzi zikiri hanze. Nari mvuze nti ariko ntiharacyari impunzi hanze
impunzi zo zirahari nk'ibyo byose ko hari ubwo wumva umuntu avugiye kuri radiyo ati njye ndi impunzi wenda muri Zambia undi ati ndi mu Bubiligi ukumva barabivuze ariko nanone ntibibagirwe ko hari n'igihe cyo gukuraho isoko y'ubuhunzi kandi bahoraho bakangurira kugaruka biragaragara byanze bikunze barahari ntabwo twavuga ko badahari kuko iyo urabumva ku maradiyo hari baba barahunze byaba mu bihe bya jenoside ndetse na nyuma yaho cyane mu myaka ya 2005 na 2021 gutyo ukabona bahunze ariko bakeya bashoboka.
None se Musabyima iyo abo bakandida ubona barimo kwiyamamaza tuvuge nk'abakandida bati bigenga bariya bandi mashyaka uravuga uti FPR biragaragara ibyo yakoze abandi bakandida urabona hari ikintu barimo bazana bakavuga bati hari akarusho natwe dushobora kuzana tukarenza ku byagaragaye urabona abaturage babyakira gute?
Bo iyo ubibona duhereye ku migabo n'imigambi yabo bakandida bandi tuvuge turetse umukandida wa RPF mbese turebe noneho hirya abandi baba bavuga dukurikirana umunsi ku munsi akenshi usanga acunga ngira ngo ahantu yakabaye agaragaza nk'aho hari ibikimetso cyangwa se imbaraga nkeya RPF ifite ariko mu by'ukuri biba bitari nabyo kumva aravuga ati njyewe ati nzagabanya imisoro agasobanurira abaturage ati njyewe imisoro ni myinshi mu gihugu ati nzayigabanya abaturage ariko nabo bamwe mu rundi ruhande bakavuga ati nugabanya imisoro ese imihanda tuzayibona dute ese amashuri tuzayabona dute ibitekerezo byabo mbese nabo barabitanga ariko abaturage nabo bamaze kujijuka abaturage bo mu Rwanda bamaze kujijuka ibyo niko mbibona baba bazi uruhande rwa ibyo byose nibwo wabareshya ukavuga ngo ikintu nzabakorera kimwe ariko wabareba ubushobozi ese ubushobozi uzabukurayo ese ntugabanye imisoro koko ukanayikuraho yemwe nk'uko bamwe mu bakandida babivuga ese abaturage iyi mihanda izubakwa ni iki aya mavuriro azubakwa ni iki ikindi ukabona wenda nk'indi ngingo ukumva aravuga ati njyewe ati nzabaha inka abaturage batese uraduha inka ko Kagame yaduhaye gahunda ya gira inka batese ubwo uzaba uje kuyunganira uzaba uje kuyinoza ndetse ukabona abaturage icyo ngicyo gusa icyo natanga navuga ni uko mu Rwanda ibi bintu byo kureka abakandida bakiyamamaza bagatanga ibitekerezo hirya no hino byatumye abaturage bafunguka babasha gutega amatwi abantu bakumva aho bagana bakanamubaza n'ibibazo.
Urakoze cyane rwose ubwo ubu muvugizi umuvugizi w'ishyaka FPR Inkotanyi ubwo naboneka mu kanya no araza kutubwira aho bigeze. Musabye Imana ndagushimiye cyane udusuhurize abanyakirehe.
Yego yego turabasuhuza cyane n'abaturage baraho batuje bishimye.
Urakoze ukomeze ugire umugoroba mwiza. Twakire na Emmanuel. Emmanuel uranyumva?
Ndakumveje ni.
Urahagana hehe wowe?
Ni Kigali mu Rwanda.
I Kigali mwe mwiriwe mute?
I Kigali birashyushye.
Ni birashyushye gute?
Twiteguye umukandida wacu wa RPS Inkotanyi.
Wewe wamaze guhitamo deje?
Nahisemo kera rwose nta n'ibindi byacishikaze.
None se ubwo niwe wigeze ujya kumva abandi bakandida ngo wumve niba hari gacya bazanye?
Reka da. Rwose ntabwo najyayo.
Kubera iki?
Namaze guhitamo ubwo ngiye rwose bashobora kunkura muri mudi.
Oya, mbese bayigukuramo gute kandi? Ariko wakumva byibura uyu muvandimwe Musabye Imana yatubwiraga ko abaturage babaza ibibazo, nawe ushobora kugenda ukabaza ibibazo ukarushaho gusobanukirwa?
Barabibaza ariko usanga nta ngufu n'ubundi bifite.
Kandi ubutagiyeyo
barimo kwiyamamaza bose, usanga barimo gushingira ku byagezweho nta kintu gifite ingufu bavuga.
None ko ubutagiye bibwirwa n'iki Emmanuel?
Ndumva kuri radio.
Wumva rero wowe kujyayo wumva byagutesha umwanya?
Nese ijwi ryanjye nzarihuye uyafite n'ubundi.
Niki musimira?
Ndamushimira ibyo yatugejejeho. Uragera muri Kigali ugasanga ibintu byose byarahindutse umunsi ku munsi. Ngira ngo n'abanyamakuru banyu bakoreye naho barabibereka ku mafoto cyangwa ku mavideo wabo bohereje.
Uravuga muri Kigali ahandi se?
No mu byaro hose nta cyaro kibaho.
Hose ni umujyi.
Hose usanga ari umujyi.
Ku bwawe se ubwo icyo wavuga ni iki muri rusange kuri aya matora?
Ikintu navuga mbona birashyushye mbese. Ni ubukwe?
Ni ubukwe.
Ubu ngubu ejo bundi tuzaba turi mu muhuro.
Uravuga kwa kangahe?
Ndavuga kuwa kane.
Ubwo none se abandi bajya kumva abandi bakandida nubwo baba barahisemo cyangwa se batari bahitamo bagikeneye gusobanukirwa bo ubavugaho iki?
Ndabashimira. Anashimira n'abandi bakandida bari kwiyamamaza. Kuko ibyo bavuga byose ni ibyubaka igihugu. Ndabashimira cyane mbese. Baravuga ibintu byiza, mbese nta kavuyo nta ki. Niyo mpamvu umuntu avuga ko hari ibintu bishyushye muri Kigali aho turi.
Bishyushye. Ubu se witeguye gute wowe? Hari abadamu twavuganye mu kiganiro bushize batubwira ko bishyushye nabo, kandi byari bikiri mu ntangiriro zo kwiyamamaza, batubwira ko rwose imikenyero, ingori byose bitunganye. Nawe ishati wayiteye cyangwa uzambara ikositimu?
Uwo munsi imyenda tuzambara umunsi irateguye. Kagame wacu araho, umva ari ikindi kintu mutari muzi. Kubera ibyishimo tuba dufite tujya kwamamaza tukarira nk'impinja.
Nibyo abantu b'abagabo
neza biraturenga. Egoko amarira araza
kubera ibyishimo.
Kubera ibyishimo mose ziraza amarira akaje.
Kuba bose ari abana, ari abantu bakuru, ari abagore, ari abagabo.
Aho Kagame ari sinzi uko namuvuga.
Sawa, ndagushimiye cyane rero Emmanuel.
Sawa, sawa
nawe. Mukomere aho ngaho i Kigali.
Ndakunda cyane kuri Amerika.
Natwe turabakunda. Twakije na Latifa. Latifa uranyumva?
Ego ndabumva.
Urahagana hehe?
Yewe ndi Rusizi.
Rusizi mwe mumeze mute?
Tumeze neza, ibintu nta kibazo.
Ndagushimiye cyane kuba kandi uduhamagariye aho ngaho Rusizi. Nta bakobwa cyangwa abadamu bakunze guhamagara cyane, rwose ndabigushimiye by'umwihariko.
Wowe
wakurikiye se abakandida, wagiye mu bikorwa byo kwamamaza abakandida?
Nagiye yo mu bikorwa byose aho byabereye hano nyine mu karere kacu ka Rusizi.
Bamwe barimo baravuga ngo nk'ubukwe, mwebwe aho bimeze gute?
Ewe, twebwe ahubwo birarenze n'ubukwe, twebwe amatora turayiteguye, noneho kwamamazaho byari ibirenze.
Nk'umuntu utari uhari se nk'abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika batari bahari, icyo wababwira ku karusho wababwira ku aho ngaho Rusizi ni akahe?
Rusizi nyine byagenze neza cyane, habanje kuza umukandida wigenga uriya
Frank Habineza.
Frank Habineza nyine araza ajya ahantu yamamariza hafi y'isoko aho rituriye, ariko nyine yabonye abayoboke atubwira imisoro n'imigambi. Ejo bundi rero kuri 28 nibwo nyakubahwa perezida wa repubulika yazaga, akaza nawe akadususurutsa, nyine ibintu byagenze neza.
Ubwo rero urumva byose byagenze neza, murabyishimiye, muriteguye, nawe ubwo umukenyero wawe warawuteguye?
Cyane, twarabiteguye. Ubu ngubu ejo nako mu gitondo cyo cyagiye gukora amasuku ku masite y'amatora.
Umwari mwagiye gukora iki?
Twagiye gukora amasuku ku masite y'amatora.
Ubu hose ni tayari?
Ebe, ni hameze neza nyine.
Ubwo muzatore neza, kandi ndagushimiye cyane, mukomere aho ngaho Rusizi, udusuhurize n'abandi.
Yego, murakoze.
Urakoze cyane. Twakire n'undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Justin, turi kumwe?
Turi kumwe.
Mwe murahagana he?
Nge ni mu Bwongereza.
Mu Bwongereza mwe mwifashe mute?
Twe turi aho rwose, nta kibazo.
Ubwo ndumva wifuzaga hari kubaza umuvugizi wa RPF Inkotanyi, twari twatumiye, ariko turacyamutegereje yenda mu kanya turaza kumubona. Telefoni ye ntabwo irimo gucamo, ashobora kuba akiri aho barimo kwamamariza umukandida.
Ntacyo bitwaye rwose, ahubwo rwose biranshimisha ko ndi bushobore kuvugana n'uwo muntu kugira ngo tumenye ibyo bavuga n'ibyo tuzi n'ibyo dutekereza aho bihuriye.
Ubwo rwose nizere ko tuza kumubona mu kanya, hanyuma tukaza kumuha ijambo akabasobanurira. Ariko ubwo hagati aho ushobora kuba ukurikira nawe ibikorwa byo kwiyamamaza, n'ubwo uri hanze kwamamaza abakandida, ufite icyo wabivugaho?
Ndagifite. Nuko nyine hari inkuru zitugeraho zivuga ko hari abantu bamwe, umukobwa cyangwa ni umubyeyi, bavuga yuko ko yishimiye biri mu kuba. Hari nk'inkuru mfite yuko igitaramo igihe byabaga kuri tariki ya 18 y'uku kwezi, hari umugabo witwa Nsabimana Reverien ucuruza ibiribwa, yari yafunze iduka, ariko afata icyemezo cy'uko atari buje kuri stade iriya y'igitarama basigaye bahita nyirango
Muhanga
seza. Ubwo noneho ari yayifungiranye ngo sinzi ukuntu abantu bari muri stade babonye umwotsi ucumba iwe, bahera ko baramanuka bajya iwe ngo muzamate batinda kuwufungura, basimbutse urugo bamusangamo, baramujyana n'umugore n'umwana umwe mukuru, bamujyana kuri sitasiyo ya kuri brigade ya polise. Ariko nyuma yaho umudamu we n'umwana n'umuzamu barabaretse barataha, kuko abana bari bafashwe n'abaturanyi. Ubwo amugaba sigaraho n'umukobwa mukuru yitwa Iradukunda Fabiola. Bakatubwira amakuru dufite nuko none wamukuye kuri brigade ngo wamujyanye kuri centre de transit center ya Muhango. Ubwo rero aho ngaho nyine uzi ko izo za centre de transit arizo bashyiramo inzererezi abajura ntuza batoya n'indayi n'iki. Ubwo urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, ubwo bigatuma nyine iyo bavuga ngo twaragiye twishimye cyane rimwe na wibaza koko niyo ari ukwishima. Ikindi naho wavuga ntuza muri Rusizi aho ngaho niba wibuka neza muri Mutarama hari abayobozi b'utugari 25 beguye ku mirimo yabo. Kandi tukaba twaramenye ko abantu bakabavuga yuko ko kwegura kwatari kwari uko babaye babashyizeho igitugu kugira ngo begure kubera ko batakurikizaga amatwara yuko ishyaka ribishaka. Ikindi numva nige twigeze kumva ubushize kw'abana muri za Rusizi aho ngaho kw'abana aho kugira ngo bajye ku ishuri ngo bajya gushaka kwirukana inyoni mu mirima y'imiceri kugira ngo babone icyo kurya. Ubwo rero nyine nkaba ntangazwa n'uko uwo mutegarugori ari mu guhaka ibintu bimeze neza ko bishyushye ko birenze ubukwe. Ariko ikintu kintangaza nyine muri ibyo ngibyo byo mu Rwanda niba ari ikinamico kuko niba ari byo bivuga babishaka cyangwa niba atari byo birantangaza cyane.
Yego. Ubwo nihaba hari undi muntu utwumva uri Rusizi nawe yatubwira aya makuru mwumvise niba yaba ariyo koko, ubwo turaza kubaza n'umuvugizi wa RPF igihe ari bubonekere nawe atubwire uko icyo kibazo akizi n'uko cyaba cyifashe.
Cyane cyane cyo muntu uri mu gitarama nyine witwa Nsabimana bafashiwe kandi nk'uko ataje kogeza umukandida wa FPR aho buri muntu wese agomba kuba ari umuyobozi cyangwa agomba kuba ari umuyoboke wayo.
Urashaka kuvuga ko uyu Nsabimana Reverien na Iradukunda Fabiola umukobwa we baba bari muri centre ya Muhanga ariho bafungiye kubera ko batagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza by'ishyaka FPR?
Ni kwa makuru atugira ni kwa tubwira kuko bamufashe nyine kubera ko atari yaje ngo kwigaragaza mu kwa mu mashyi.
Ubwo bari Muhanga nabo batubwira waba hari
cyabizi waba hari ubwo yatubwira utwumba yatubwira rwose byadufasha kuko iyo ni inkuru urumva irababaje mwana mukuba kugira ngo mujyane muri abo bantu bamabandi abantu bamwe uri umujyi uzi ko ariho bajyana muri za centre de transit bakaba rwose tumutabariza kugira ngo niba nibahamukure kandi nibyo koko arahari hari aranagiye anacuruzaga ibyo by'ibiryo. Ubu ngubu umudamu ari wenyine afite hari za antropozi hari kugira ngo abikore wenyine ntabwo ari ikintu cyoroshye.
Urabihamya ariko nk'umuntu ufite amakuru yizewe?
Ndayafite rwose nafite yizewe ku bantu yizewe rwose aturuka hafi yaho bari. Niba atari byo kandi batunyomoze nibyo nshaka kugira ngo niyo batunyomoze niba atari byo koko. Nicyo turabizi. Urakoze
cyane Justin. Umuntu yakwifuza kumenya amakuru y'impamo ku bantu bari aho ngaho, ubwo telefoni irafunguye mwese abafuza kugira icyo batugezaho ku byerekeranye n'amatora cyangwa se kuri iki kibazo cy'uwo muvandimwe muvuga ko yaba afunze nawe mu muntu yagira icyo abitubwiraho. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho twifuje kuvugana n'uwo muvugizi w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda kugira ngo batubwireho ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida wabo bigeze, cyane cyane ku bari hanze batabona uko ibikorwa birimo kugenda cyangwa se bashaka kumenya amatwara ni byo ishyaka FPR Inkotanyi riteganya kongera mu byo ryakoze muri iyi myaka irenga 23 ishize. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Julius. Julius uranyumva?
Ndabumva neza.
Urahagana he?
Ngiye ndi Kigali hano mu Rwanda ho bise Kimisagara.
Ku Kimisagara mwifashe mute?
Ahonga
uko kimi sagara mu meze gute se mu byerekeranye no kwamamaza abakandida.
Abafite igihe cyabo cyangwa se bumva babibashije barabikora, ariko nkeka ko yasanze ari ibintu ubona mbese bitagize cyane umuntu ajya yashaka, ariko buno bisigaye ari agahato sinzi ariko bidakorwa nta kibazo.
Ubwo ndumva urimo guhuza na Duvali Justin warubajije ikibazo cy'abantu bajya mu bikorwa byo kwamamaza cyangwa se gutega amatwi abakandida, ni yibazaga nawe niba ari agahato cyangwa se niba abantu bajyayo ku bushake. Wowe nawe uko ubibona, ubona harimo agahato aho ngaho k'imisagara?
Agahato ko karahari kubera ko uko bimeze njyewe mbibona, noneho ntabwo bisigaye ari ibintu byoroshye. Mu Rwanda ubundi bavuga ko nta bintu by'imyigaragambyo bihaba, n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko iyo urebye ugasanga nko mu mihanda imodoka barahaga barazihagaritse, abantu bafite ibyapa batonze imirongo barimo baragenda mu mihanda, nta wundi muntu ugomba watambuka ngo abe yaca aho hantu barimo bagenda ngo bari kwamamaza umukuru w'igihugu. Urumva bamwe baba bafite inyungu barunguka, ariko hari n'abandi bahomba nk'umuntu se muri iki gihugu harimo ikibazo cy'inzara, kese bamwe ntabwo babiko babaye.
Nta bandi uravuga kwamamaza umukuru w'igihugu, none se abandi bakandida nta burenganzira bafite bwo kujya aho ngaho? Ndumva atari imyigaragambyo, ni uburyo bwo kugaragaza ko bashyigikiye umukandida. Abandi bo ntabwo bafite uburenganzira bwo kujya mu mihanda ngo bafite izo pankarite turimo uvuga, cyangwa se n'ahandi. Icyangombwa ni uko batahungabanya umutekano, nta burenganzira bafite.
Rero uretse no kuvuga ngo wenda ngo abandi ngo bafite uburenganzira,
waguma ahantu hamwe. Telefoni yawe ubanza urimo ugendagenda irimo iracika.
Ubundi umukandida wundi ushobora kuba ntabwo ngo wenda ngo cyangwa se ngo ndamuzi aho ugiye aho ugenda, mbese wumva muri make ya buri wese n'uwumva hari n'abantu bafite mu midugudu y'ikibaza ugomba gutora kanaka yakugejeje kuri ibi ukikuno, mbese na mba mbona muri makeya hari abandi bashinzwe hari banahembwa na leta ngira ngo babo baba bashinzwe kuza mu midugudu babwira aho runaka inkoko niyo ngoma, umubyeyi wacu atugejeje kuri ibi uzatore gucana ko cyambeswe nari ibintu barimo bita abantu. Ibyo bintu bigakorwa, ibyo bintu bigakorwa uko bwije n'uko bukeye, mbese ubungubu sinzi ukuntu nabivuga, ariko ubona ari ibintu isura yacyo byihariye. Wenda kereka aho nigeze kumva niba byarabayeho, kuko ntabwo mbizi byarabayeho. Aho numvishije ngo umuyobozi abayobozi babiri bo mu karere ko kaza Musanze ya ruguru mu Majyaruguru wenda bakurikiranwaho kuba barabujije abandi bakandida kwiyamamaza bababuze uburenganzira bwabo. Icyo wenda ni ikintu numvishije, nanabibone kuri interineti numva biratinyishije, rero kuko byarabayeho. Ariko mu buzima busanzwe bundi ubona twabarubana abantu ba rubanda rugufi n'iki leta ikoresha ba bantu bafite ijambo bafite n'umwanya mu kazi basobanamira abaturage batobatse bagiye basanzwe guhera kuri ba mudugudu abavitwa ngo ni hera gutabara bamujya mwumva n'iki bigorana n'abandi bantu barabizi cyane bari mu gihugu, nuko wenda harimo abatagira uwo mwanya wo kuba babivuga nko ku maradiyo uwo muvandimwe rero uri mu Bwongereza wari urimo avuga ati gusa na gusa abasobanura ahantu abantu bagenda babanganyirizwa, nicyo nanjye ndi mu gihugu kandi ndi umunyarwanda. Ndi umwana yaba no muri ibyo bihugu byo hanze ntakibayemo,
amatora agenda n'onda tuzi ariko
mhm
urabangamirwa
mhm yenda gushimiye cyane kuri iki gihe cyose kuri iki gitekerezo cyawe mukomere rero
aba namwe murakoze kandi Imana ikiba umugisha kuba umuntu abasha kuvuga ikimubangamira wenda naho bitakosoga ariko umuntu ashyira agahinda bafite ku mutima murakoze
urakoze cyane ni uburenganzira bwa buri wese niyo mpamvu duha ijambo umukunzi wese wifuza kuvuga kuri radio Ijwi rya Amerika atanga igitekerezo cye twungurana ibitekerezo nyine birumvikana tujye none dukomereze mu Rwanda turi kumwe na mugenzi wacu Asumuta Kabuyi arimo gukurikirana ibikorwa byo kwamamaza abakandida Asumuta Kabuyi ari ikavuga Asumuta ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryiyamamarije aho ngaho Kabuga byifashe gute
urakoze Eugenia umukandida wa ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ishyaka Bineza yabiteganije ko aza hano ikabuga mu masaha 8 za kumanywa ariko tugeze aka kanya ntabwo umukandida araza izo ndirimbo mwumva izo ngoma mwumva nizabarwandashyaka be bamwamamaza gusa baravuga ko mu gihe kitarambiranye ashobora kugera aha ngaha
none ni ukuvuga ko kuhera mu gitondo ntabwo yagiye kwiyamamariza ahandi hantu aho ngaho naho yaraje nyuma ya saa sita cyangwa
oya kuva mu gitondo yari biri kuri gahunda ko agomba kuza hano saa munani ahandi hantu mbere ya saa sita yiyamamarije ubundi twavuganye nimugoroba ambwira ko ubundi byari biteganijwe ko ajya muri Burera ariko Burera basanga umukandida wa FPR Inkotanyi nawe niwe yagombaga kujya hanyuma arabihindura aza hano ikabuga ku buryo ashobora kuzajya Burera ejo
none abo bantu barimo kumwamamaza bafite uburenganzira bari n'amapankarite baragenda hari uwatubwiraga ko wari utubwiye mu kanya ko imihanda hari aho igira kigafungwa bamamaza umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi aho ngaho ubwisanzure burangana iki
bisanzuye nabwo mu burahari abamwamamaza bafite amapankarite ariko aho ngaho nyine bari mu mujyi wa Kabuga naho bari Imana avuga ko no kumenya ngo aho bari ugeze Kabuga bigoranye bisaba ko wahamagara kuko nta bindi birango biri mu mihanda byerekana ko hari ahantu umukandida agiye kwiyamamariza ubwo rero usibye kuba ari hano mu mujyi wa Kabuga hakaba hari ibyo birango bidafite n'abo bantu bamwamamaza bashyizemo imiziki barimo kubyina n'abandi baturage bari mu mabutike yabo bari hakurya y'imihanda barimo kureba nuko nk'uko navuga ngo bimeze kugeza aha kanya
umwuka uhari umeze ute abantu ubona baje kumwamamaza barimo urubyiruko barimo abagore abagabo abantu bakuze abakiri bato byifashe gutura abo ubona aho ngaho
abamamaza Frank Habineza ndetse bagendana ni abantu biganjemo urubyiruko cyane harimo abakobwa cyangwa se n'abagore bakiri batoya n'abasore hari abantu bake cyane nibo bagaragara ko bakuze ntabwo navuga ko barenze icumi ku bantu bakuze benshi biganje mu rubyiruko ni nayo mpamvu baba banavuga no mu ndirimbo zabo ngo ni umukandida w'inshuti y'urubyiruko
urakoze Asumuta Kabuyi ubwo mukanya uwo mukandida namara kuhagera uraza kutubwira uko biriwe byifashe reka noneho tuvugane na mugenzi wacu Eric Bagirubusa nawe wakurikiye ibyo Musanze kwa Philippe Mpayimana uwo mukandida wigenga Eric uranyumva
ndakumva neza ije ni wiwe neza
nubiri urakomeye kwiyamamaza kwa Mpayimana se byagenze gute
kwiyamamaza kwa Mpayimana byabereye i Musanze mu mirenge ibiri umurenge wa Muhoza uri mu mujyi wa Musanze byibura nka saa tatu yaratangiye igikorwa cyo kwiyamamaza yageze wenda kuri site ntabwo yamara iminota 30 yiyamamaza aravuga wenda nk'iyo minota cyangwa se nka 25 yarangiza agafungura ijambo ku baturage yaba ari inyunganizi yaba se ari ibibazo uko niko bigenda rero urebye rero ubwitabire bw'uno munsi mu karere ka Musanze uko yagiye abyakira urabona ko bagenda barushaho kwiyongera ariko nanone haracyari ikibazo cyo kuvuga ngo haritabirira abande ni abana cyane kuruta ubona ko batarageza imyaka yo gutora cyangwa se bataragera ku bukure ku buryo ngo yatora uretse ko wenda mu buryo akoresha aravuga ati namwe mugende bana mwabyumvise mugende mubwire ababyeyi banyu ko hari umukandida Mpayimana Filipo ufite inzungira amatwara no kuvuga ngo rero nkuko rero yarasanzwe abigenza aha abaturage ijambo bakamubaza uyu munsi nkurikije mu yindi minsi ko twagiye tubibona habaye ikinyuranyo abaturage bagerageje kwifata bishoboka ni nabyo byabaye haruguru mu Kinigi naho yagiyeyo nabwo baje baritabirira barumva wakwa kundi wenda hagaragara abaturage bavuga ngo wenda umukandida nakaoye ibyo ngibyo ntibabikozwa bamureberaga gusa bakamwumva nyuma rero naje kuganira nabo ndababaza mubyumvise mute barambwira bati icyangombwa nuko twebwe mu magambo yabo ntabwo mbavugira nubwo ntabisubiramo neza amatora twebwe ku bwacu yararangiye
nibyo wise kwifata rero kuba nta batabonaga ko bishimye ngo bagaragaze icyabazinduye kuko bishimiye amatora
uko kwifata wabirebera kukuvuga ngo nubundi uko bansize bambwiye ngo ntacyo tumubaza kubera ko nubundi twebwe umukandida turamuzi amatora twarayarangije twarangije kumutora nkababaza mwayarangije mute kandi ntitutaragira ngo yangu cyangwa mvuga tuzi icyo tuzakora ibyo ngibyo ngo arimo ngo arabasezeranya imigabo n'imigambi undi mukandida yarangije kuwe kurangiza yarangije gushyira mu bikorwa niba ariko nabivuga
we nta kindi we ntacyo bamwitezeho muri make
muri make ni icyo ngicyo mu yandi magambo nyuma rero twaje kugirana na Filipo Mpayimana ikiganiro kigufi tumubaza arabu iminsi yo kwiyamamaza irabarirwa ku ntoki ubu ngubu urabibona ute aravuga ni ibintu ubona ko bigenda bitera imbere wenda ubwo arabirebera mu bwitabire bw'abaturage ko yagiye atangira nibute ko yatangiriye mu karere ka Bugesera burabyibuka ahagera abaye igikorwa cyo kubanza gushaka abantu kugira ngo baze bitabirire mitingi ubu rero hari wenda indangururamajwi igenda ibwira abaturage muze mwumve Mpayimana mbigihe mbere ari umuturage wagendaga bivuga ku munwa ariko nuko batugiteze tugategereza umunsi w'amatora niba ariko wabivuga gusa mu ijambo rimwe twamubaje tuti muri Afurika tumenyereye ko umunsi w'amatora ugera bagatora ariko ivuye mu matora bigakunda gushidikanywaho n'abakandida wowe bizagenda bite n'ibiba bizagenda bite yadusubije ngo mu magambo ye nawe yavuze ati atirengagije yuko hari abagenda ngo bacikwa bakamubwira ngo mu myaka yashize mu masoro agiye ashira ubwo nakwibutsa nka 2023 na 2010 ngo bagiye bakoreshwa mu kwiba amajwi abo nibo bayimubwira akavuga ngo rero yizeye ko uko kwiyamamaza biri kugenda biba mu muco ari nako amatora azagenda ibihabanye n'ibyo ngo azarikera utwatsi
ko ntawe uziba amajwi ndagushimiye cyane Eric bagira ubusa kuri iki kiganiro tugiranye ubwo mu kanya turaza kumva inkuru irambuye ubuza kutugezaho urakoze cyane
nanjye ndagushimiye Jenny
ye twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
ndashaka
yego
ndashaka mundu ngikirije kundi mirongo
hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho uyu munsi twari twatumiye umuvugizi w'ishyaka FPR Inkotanyi ku butegetsi mu Rwanda kugira ngo tuvugane ku byerekeranye naho amatora kwiyamamariza itora rya perezida rigeze ariko telefoni ye kugeza ubu ngubu ntabwo irimo gucamo. Dukomeje kuganira n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Twakire noneho Dieudonné. Dieudonné uranyumva?
Ndabumva.
Ye urahagana he?
Ntara y'Uburasirazuba.
Mhm. Mu Burasirazuba mwiriwe mute?
Twiriwe neza.
Nuko nuko. Hari abakandida baje kwiyamamaza aho ngaho?
Aya nabo twabonye.
Mhm. Ariko baraje hari ibikorwa mwakurikiye byo kwiyamamaza. Mhm. Byagenze gute?
Cyagenze neza vema ni yo no kwishimira cyane. Tradition ya boss ngo twasako byabandanya bikomera neza no muzindi.
Mhm. Hanyuma ubwo abakandida bose barahageze hasigaye iminsi ibiri gusa.
Bose
cyangwa harabo mutegereze ejo? Harabo mutegereze ejo?
Oya, ntabwo tubategereje, ni azaba bararangije kuza.
Bararangije. Yee, rero murimo murategura aho bazatorera. Mhm. Harimo bavuga ko bamaze gutegura ubukwe, ko ari ubukwe urebye, cyangwa se ngo hari arane bavuga ko birenze ubukwe. Mwebwe aho ngaho mu Burasirazuba bimeze gute?
Hano hagiye mbona ngo bikanyine n'ibyarangiye, kuko abaturage twaramaze kuronka inyigisho zihagije, turatora ibyiyumviro by'umukandida umwe wese, turatunze imigabo n'imigambi ye afitiye abaturage.
Wowe ariko niba ntibeshye ndumva kuvuga uri umurundi? Wowe ntabwo uzatora?
Oya.
Sawa, urakoze cyane Dieudonné. Twakire na Sylvestre. Sylvestre urahagana he?
Yenda kumva ni kumurongo.
Urahagana he?
Ibugande Kampala.
Uri Kampala Uganda.
Ibugande Kampala ya Mahasenti.
Wakurikiye se ibikorwa byo kwamamaza abakandida mu Rwanda, ni iki wabivugaho?
Nabikurikiranye kuva bigitangura. Ndabizi neza rwose, sinangwa kumviriza Radio Amerika.
None urabivugaho iki? Ye, urabivugaho iki rero ibyo bikorwa?
Halo?
Turakumva.
Tewe rero icumura ku matora yo mu Rwanda. Icyumviro cyanjye ku matora yo mu Rwanda. Halo?
Ye, turakumva, komeza.
Icyo mbona ku matora yo mu Rwanda, jyewe mbona yuko demokrasi ikintu gikomeye cyane kugira ngo umenye demokrasi. Demokrasi ni ukubona abantu bisanzura bagakora uko bashaka mu myidagaduro, bikerekana yuko bari mu gihugu cyabo kavukire. Hariho ibihugu bikunda kutwereka akarorero, nka Amerika yaratweretse akarorero mu matora ya perezida. Hari ingene byagenze, nta kuntu batakora, ariko kugera ubu niwe perezida w'igihugu cya Amerika. Hari n'ahandi byabaye nka mu Bugande, jewe amatora yabaye ariho ndi, bari koratora Museveni, ama rero harabaye ingorane nyinshi, jewe niho nari ndi, bamwe bakamamaza Museveni abandi bakamamaza Best, ama arati Museveni yarabaritse barisandura uko bashaka, ata n'umwe ya MNC atunga urutoki, ariko Museveni cyamuje kwatsindira. Demokarasi umuperezida rero ashaka gushyira akaranga keza mu gihugu, dukuha ubwisanzure abanyagihugu, abitwa abanyarwanda bose akaba ubwisanzure, kuko ibuza kuva imbere, hanyuma rero n'abandi bazoza bagaheza bakamenya ingene ni uwa mbere yakora akaba ariko bakora, kuko uramutse ukoze ugutariko n'ubuzoza nawe azoza ku rukundo azoheza ngo akore nk'uko. Rero icyumviro cyanjye ni icyo.
Ye, ndagushimiye cyane Sylvestre i Kampala. Uteje rero murya wa uyu Hategekimana Hategeka Imana Eric uvuga ati nibyo koko kudutumirira umuvugizi wa FPR kugira ngo tumubaze icyo bateguriye abanyarwanda mu gihe Kagame atowe. Kibazo rwose mutubabarire nuko umuvugizi wa FPR inkotanyi Gasama Gerard Ali Satari yabasha kuboneka kuri telefone ye irasa nkaho ifunze. Noneho undi watwandikiye kuri Facebook ni kwa Musabyimana ati gende Kigali mu Rwanda RPF inkotanyi ni rimwe mu mashyaka afite inzego intego ndetse n'imigambi hamye muri Afrika y'Uburasirazuba ndetse no muri Afrika muri rusange. Ati rero bituma abaturage bumva vuba imigabo n'imigambi yaryo bityo umukandida wayo abafite amahirwe yo gutsinda amatora. Twibutse rero habo turi kumwe ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeje kuvuga ku matora. Itora rya perezida riteganijwe ku itariki ya 4 mu Rwanda uku kwezi gutaha kwa 8 ni itariki ya 3 ku bantu bari bazatora bari hanze. Dusubire ku murongo wa telefone twakire abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Hakizimana uratwumva?
Ngo
ye urahagana hehe?
Ndi hano isanze mu karere ka Nyamasheke.
Yeah. Aho ngaho ushanje mumeze mute?
Nda isanze ndabona ibintu by'amasora birindanyije nk'uko n'ahandi hose numva bimeze. Ariko nge bikantangaza cyane iyo mbona abantu benshi bazikizwa bisiwamo cyane kandi nyir'ubwite uvuga ngo azatorwa avuga ko amatora yarangiye abona ahubwo ari nk'ibintu byo gusesagura amafaranga. Burya nimba nyir'ubwite babona ko ari buzatorwa kandi akaba azi ko yatowe amafaranga aho kugira ngo abe yapfuye ubusizi miliyari zigeze kuri hafi kuri zirindwi bakarebye ikindi bazifashishamo abaturage abenshi urebye na hano sibona hano honyine isange n'ahandi hose mu gihugu y'Uburasirazuba cyangwa mu Majyaruguru bumva batakinzara benshi banasuhukira mu bihugu byo hirya. Mbona ko amafaranga ari ukuyica yagakwiye kuba yagira ikindi yakora bava ngo ni amatora. Amatora yarangiye ubwo numva ko ari nko kwimika atari ugutora.
Yego
ko gusa ikibazo uwo muvugizi adahari wenda kugira ngo abe yansubiza wenda impamvu Kagame bavuga ko amatora yarangiye ariko bakavuga yuko ahubwo ngo amatora azaba ku itariki enye.
Amatora niyo tariki nyine iteganyijwe yo gutora
kandi yabo Kagame cyangwa n'abandi bamwamamaza bavuga yuko byarangiye ko azaba ari umuhango.
Ni ikibazo ubwo ngubwo ntiyashoboraga kubaza umuvugizi w'ishyaka ari ku butegetsi. Nizere ko twumva yenda mu minota mikeya dusigaze yaza kuboneka akaza kuguha igisubizo. Wowe ubona ko amafaranga akoreshwa mu kwamamaza ari sesagura?
Ni ugusesagura kuko nabo baba barabyivugira nkumva ubwo bitari bikwiriye kabisa ko mbere yuko babitegura baba bararebye ikindi bayafashishamo abanyarwanda bari kwicwa n'inzara hirya no hino mu gihugu.
Ariko ibikorwa byarabaye aho ngaho byararangiye aho ngaho iwanyu
ejo bundi barabyitabiriye ku bwinshi cyane
n'abandi bakandida barahageze
n'abandi barahageze abo Frank na Filipo nawe yarahageze.
Ese nk'ubwo nk'ubwo muravuga muti gusesagura cyangwa iyo bahageze nk'ayo mafaranga akoreshwa iki iyo nk'abantu baje mu bikorwa byo kwiyamamaza?
Kuko itakoreshwa mu gusesagura ubona ko ibyo ngibyo hazima kwasiteri y'imodoka aherekeje umukandida ubuje kandi ayo makwasiteri aba yanyweye esansi kandi abayatanzwe aba yavuye muri ayo mafaranga hari n'ibindi biba byanaguzwa ibyo bipapuro biba bagarika n'ibindi byinshi kandi biva muri ayo mafaranga. Abakozi bajya bafata igihe cyo kubarura abo baturage kugira ngo barebe ko kumanitse y'itora abo bose barahembwaga.
Umuntu yajyaga mu giterane bamaze kugaragaza ko afite ikarita yo gutora?
Oya, ntabwo yajyaga mu giterane yaruka amaze kugaragaza ikarita yo gutora ahubwo bavuga ko ibyo byabaye mbere icyo gihe ko ari ukujya gusanganira uwo mukandida. Icyo ngicyo mbega kuvuga ko kureba ko iyo karita kujya kwira bakora ibisi abakureberagaho mpamya ko barahembwaga babaga bari mu kazi.
ariko icyo gihe rero bicabaho ntabwo ayo mafaranga ari gusohoka muri ubwo buryo ari gusohoka mu bindi bigakora byagirira abanyarwanda guma.
Ni ukuvuga ko ubwo mwahamaraga nk'igihe kingana iki?
Ku munsi wo kureba kuri lisite cyangwa ku gihe cyo kwamamaza.
Wenda avuga nk'igihe cyo kwamamaza umukandida cyangwa se kujya kumva imigabo n'imigambi byamaraga nk'igihe kingana iki?
Uko abaga ajya ku masite arenze imwe ntabwo yahamaraga amasaha arenze atatu cyangwa ane akajya hano. Ariko noneho nta nubwo twajyagayo kuko hariho yaje gusa hari n'ahandi byaberaga hirya mu mirenge kuko nimba yaje mu karere nk'angara ka Nyamasheke ntabwo yakazengurukaga kose kandi gafite nk'imirenge cumi n'itandatu. Ariko no mu yindi mirenge usanga biberamo ugasanga abaturage nabo barabwirizwa kujyayo.
Ariko nta n'uwabahatiye nta n'uwahatiye abo baturage kujyayo baribwirizaga bakajyayo.
Bitewe n'umukandida waje we nka Frank wenda yaraje ariko ntabwo babishyizemo ingufu cyane abayobozi b'ibanze babwira abaturage ngo bajyeyo. Ariko umukandida wa FPR byaratangazwe bimara iminsi itatu yose bababwira ko bagomba kujyayo iyo banasanga abana uri no gucuruza ukaba banabihanirwa ukagaragara yuko urwanya gahunda za leta.
Ndagushimiye cyane.
Yego numvise ko atari hano nyine byabaye ni Rubavu byarabaye kandi meya numva ari kubikurikiranwaho.
Ni Rubavu byarabaye?
Ha?
Ni Rubavu byarabaye hari uwari utubwiye ko bishobora kuba byaranabaye no muri Muhanga.
Niyo naza Nyagatare byarabaye kuko amafaranga yagiyeyo Kristo yari yapanze kwiyamamariza aho baramwangira ahubwo bamujyana mu irimbi.
Mwirimbi kugira gute? Kwa mama
yana mwiri kwirimbi kwirimbi kwa nako gomba kujya kwibomaza badafaye kwibomaza nk'ongo ni hafi y'isoko. Wala abantu bese ngona bafaye kwibomaza aho nkibaza
niba ibyo byarabaye? Ibyo byarabaye cyangwa nibyo wumvise?
Byarabaye ka nanga ubwanyu ndumva mwana bitangaza aho ngaho kuzwi rya America. Aho nkibaza niba iryo soko rya Nyagatare rigeze nini kurusha hano Nyabugogo hahurira abantu bose bo mu gihugu. Kandi umuntu akaba wenda umwe yakemererwa kwiyamamariza ariko ni naho yiyamamariza.
Ndagushimiye cyane.
Nyine ari ibintu by'ubusumbane buba burimo ariko ubusumbane ntabwo aba ari bwiza.
Yewe
wenda kasitamajya nagera wenda yabasha kuwusubiza wenda muri masiya nta kibazo murakoze.
Urakoze cyane Hakizimana. Reka twakire na Olivier. Olivier uranyumva?
Ndakumva.
Urahagana he?
Ndi burasirazuba.
Burasirazuba mwifashe mute?
Ndagira ego
niye mwifashe mute? Hari undi wari utu businzira muri mu gace kamwe? Hari undi Dieudonne twari tumaze kuvugana nawe uri mu burasirazuba?
Ndagira ngo ngire icyo mvuga kuri byerekeranye n'iby'amatora. Iby'amatora uko nkatwe tuba tubireba tubona nko ari nkaho ari nk'inyamico.
Kubera iki? Urabisobanura
iyo impamvu mvuga ko ari nk'inamico bariya abagabo bandi biyamamaza barimo Frank Habineza na Nahimana nde nani ura munya ura wizi
Mpayimana Philippe
ahantu bajya kwiyamamaza bababuza gutambuka kuri namba bakabuza abaturage kujya kumva inyintuza yabo.
Nindo babuza
abayobozi aba mvuga se abo bantu ko bababuza kugira ngo baje kuri
niko se Olivier Olivier ko hari umunyamakuru wacu buri ikabuga aho uri ya wa Green Party w'ishyaka rya demokarasi ajya kwiyamamariza ko niwe utarahagera naho abaturage bo nta kibazo nta muntu wigeze bakumira urabishingira
ku cyo ngo biterwa na hariho wenda bigaterwa na maso wenda hantu muba muri babazi ko muri buhagere mwewe. Ariko icyo nzi cyo gihewe none se barabamuze babuze kubuza abaturage ko bataje kumva imigabo n'imigambi yabo. Urumva ko kiriya gihe tuzajya gutora bazaba bahari
bande
abo
babuze abantu
bakakubuza gutora? Ubu se sinabibonye muri 2023
wabonye ibiki
mu byerekeranye n'uko amatora yabaga ageze twajyaga gutora wagira bakagufata urutoki batitora ahangaha barabona ko biriya byo bizavaho?
Uratekereza ko bishobora kuzaba kimwe se?
Bitaba kimwe se n'umuntu mubabuza kutambuka uburabo niyo siteri buje kwiyamamaza batangira kubyutsa abantu saa cyenda.
Turakumva.
batangira kubyutsa abantu saa 9
abavuga ni bande abo ni bande babyutsa abantu saa 9
abayobozi b'inzego zibanze
kugira ngo mujye gutora cyangwa mujye
kuja kwiyamamaza baraza kwamamaza nk'umukandida araza nk'inahangaha urabona nk'ibyo umugabo avuze hari agwemeyaga ura Frank Habineza yageze mu nzira baramutangira yiroha intuzi kibungo aho yabakomeje hari yamamariza uwo mugabo numva bikubwiyeho simuzi ariko nanjye nabibonyeho ubwo rero no kutora batangira kubyutsa abantu kuva saa sita z'ijoro bati mujye gutora sinzi uburyo rero bagabo abantu biziye bazajya bajya gutora ku buryo bazajya babarebera ko babatoye
none iyo umuntu arakubwira iyo umuntu akubwira ngo shyira igikumwe hariya niho ugishyira utacyashyize se ukagishyira ahandi
ukarara he
tabizi
warara he umunyamakuru wacu rwose barakubwira ngo igishure se kiba kirimo ntiwabona n'uko ugishyira ahandi
umuntu abaguhagaze hejuru
kandi nkaba nizeye ko nta bantu bafite bazabarebera muri ibyo byumba by'amatora barabikubwira ngo uragenda ngo muzatora aho ushaka ariko siko biba
nta bantu babahagarariye andi mashyaka baba bahari ku byumba by'amatora
babo bakora iki rwose nkabura Frank Habineza arabafite bamubuje kwinjira rw'imiyaga se azaba bafite mu byumba by'amatora cyangwa nahe uriya mugabo ntuza wundi wigenga umunyamakuru wacu ni byinshi si ubwo impamvu bavuga ngo aho hantu nuko baze ko hagiyeho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika
twari twifuje rwose kuvugana n'umunyamabanga mukuru wa FPR inkotanyi ishyaka ari ku butegetsi niwo wari kuduha umucyo kuri ibi byose murimo muvuga
ndabizi muri 2023 twagiye gutora tumaze gutora kuva mu gitondo kari twatangiye gutora saa baduhomba gutangiye guhagurutsa ubundi saa 8
urugo ku rundi se urugo ku rundi
buri rwo ku rundi haba hariho abashaga bari kubagenda babadutsa mu byuko muje gutora cyangwa bakaza kubaka amaranga muntu
bakazijyana se cyangwa bakazigutwaza
bakazijyana ho bakaja kubyikorera batemuza niyo maranga muntu mwe mwigire mu mirimo yanyu
ubwo se byo birashoboka koko
nkaya nzabone mbuga se munyamakuru ugire nde noneho niyo kiriya gihe rero baratoye kubera impapuro ni ukuvuga ngo niba bari gutoresha
radiyo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho twari twifuje kuganira n'umuvugizi wa w'ishyaka FPR inkotanyi iri ku butegetsi Bwana Gasamagera Weradisi yari yatwemereye ikiganiro ariko ndakeka imirimo yo kwamamaza umukandida ishobora kuba yamubanye myinshi ahari ntaboneke ubwo naboneka tuzaganira ikindi gihe kuko numvise iby'abantu badasobanukiwe cyangwa se bifuza kumubaza byari byinshi cyane nkambashimiye mwese abagize uruhare muri kiganiro abaduhamagaye baduhaye ibitekerezo byabo ndetse n'ibibazo mwifuza kubaza ubwo twizere ko tuzabibonera igisubizo muri iyi minsi isigaye yo kwiyamamaza kw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mbashimiye rero mwese kwa mwateze amatwi nkabashimira nabo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma aribo Suleiman Tarawari Inosa Kimenyi na Saida Amdone kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mwese mugire ibihe byiza
Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo twitwi rya Amerika radiyo twitwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu radiyo twitwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu
mugucerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.